no quit a one. Baby no quit a one. Kumbukia nyuma eti barazani tumestay. Tulikis na kupendana, sasa umepanda bay. Mambo ya kawa mwanana, bata kila day. Shakubali minife, wani uwe na machizi wani tupe. Ata siri zangu na uweleze. Unakubali minife, wani uwe na machizi wani tupe. Ata siri zangu na uweleze. Wanaume kushika sikio, leo unaniona misio. Kumbuka mimi ndio kimbilio, sijo kaimba kama sio. Judi zako Lukamba, Judi zako Lukamba. Kuna muda mina kesha na wede, stem nyingi kichwani, anayejua manani. Shakubali minife, wani uwe na machizi wani tupe. Ata siri zangu na uweleze. Unakubali minife, wani uwe na machizi wani tupe. Ata siri zangu na uweleze. Baby, champagne, baby.